Alkamisa jeetati lewru Octobre tan duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e laso yannde joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalango e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoulmoune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde haalan dow timminol tewtewru naatude janngirde ena ɗo nder huɓere ñame seni no woodi ko naatuɓe tewtewru du enden jancirii nder gaɗol tewtewru du enden. En kalan du nifa hannden dow filla taƴanol himɓe kiite barol ɗo enden nder leydi Niger sappo lewru Octobre du du batu ñalawma ittaɗo ɗo enden nder leyɗe du niyaru gam wartirde ɓolum taƴanol iri kiite ɗo enden himɓe waɗoyte. Yewtere pindinol studio kalangu hannden waɗan dow saɗormaji e kulolgol ñaw coronavirus e raɓo mum watti nder heɓerɗe himɓe misali dinankoɓe. Subaka o noon tewtewru naatude janngirde ena timmina ɗo enden nder huɓere ñame himɓe waɗoɓe himɓe ujunaji tatto kan en du jehi naatude nder tewtewru du enden miccintinen himɓe duni ko himɓe lasoji nayo e sappo giɗa nder nokkuje ɗe duni fa hannden jannde muɗum ko waɗoyte hitaane hikka de enden janndeji joyi kan en jaha keɓowa. No woodi jannde kawrol jawdi leydi e moɓol mum, jannde hawju gollal e denaku golloɓe, jannde moɓol ceede e hawju kampani, nden jannde bindoɓe e moɓoɓe talki gollirde. Nani ko woɓɓe maɓɓe mbi'i Habibu Garba dow majjum gam fantinde himɓe.
Miɗen e hawtode tewtewru ndu nde sigi laraka fuu no waɗiri yeru no min miliri ni. Gaygam min garana fadde yamde jeetati subaka no waɗa, amma min puɗɗana nder yamde sappo hantoyde nder yamde ɗiɗi juura. Mi dillo ana gallure di fa warde wadde tewtewru ndu nomin nimɓe ujunaji tato non capanɗe jeenayo du yiɗa nder amni. Nde tewtewru ndu min gaɗi ndu do nimɓe sappo woni ko yiɗa dow filla hawjagal gollirɗe
filaire de l'administration générale.
Normalement c'est
ñalawma goto ɗum hanndi ɗum timma de kenga minen tawa ɗo fa yande jeego o lasara wi'a min kota wuro min gartita jango min gaɗa tewtewru mat, amma min kalna ko saabi ɗum.
Min tefi du nanude ko ardiɓe hawju janngirde e naade andam mbiyata dow majjum, amma wala komin keɓi ko ɓe mbi'imin dow majjum. Kokkoɓe habaru dow internet e bindoɓe ɗereji kokka habaru ko waɗoɓe woronja e ko dekki kan en gaɗana ekkintinoje ton enda nder huɓere maraɗi ɗum du ni ko watta golloɓe ɓe enda andan no gaɗira golle mumen nder wakkati ko cuɓakiji ɗi enda jeete gaɗoɓe nder leydi meɗen ɗum du ko watta fa hannden to fuɗu fuɗugon waɗo caka himɓe pagod hano fedde hawji no filla wallirde maral démocratie lobbal heɓo ɗo enda nder leydi meɗen kan waɗi sigila ekkintinol go enda jeegon yaade jeɗɗi lewru Octobre tan duuɓi ujunaɗiɗi e laso ton nder huɓere ñama nani ko pamtinol gol Abdou Jaharu mo pagod waɗani Mohamed Mamman gam famtinde himɓe.
Notre mission
ana konarta filla gollal amin minen hokkoɓe habaruji nder wakkati cuɓaki ki woni wallude horeɓe partiji tewtoɓe ɓen yottade e ɓiɓɓe leydi ɗum du sana dow cuuɗi amin kokkoji habaru non ɗum lattako dow haalude sigilaji partiji politique ɗum no woodi du laabi laamu kokku ɗumin laawol wadde ɗum gam de ni hannde ƴeewama dow fii cuuɗi habaru gontirini nimɓe fuu non ji'am ko cuuɗi habaru bindoji ɗereji no kokkanimɓe habaruji ɗin keɓi yaadu yeeso dow wonƴi tigge kulle mum dekkude dow gollitirɗi jamani ko wiite internet no cuuɗi habaru noon ɗo nimɓe fuu kettinto nden en heɓa hokkoɓe habaruji gaɗa golle mum e nder wakkati cuɓaki ki sayi to ɓeydena sembinɗinede dow tewtugol habaruji e hokkugol muɗum kattitaɓe ɓe natanayi bagoto accude goɗɗo.
Hande ni dalila gaɗol sembe Facebook e WhatsApp en har ko darta kokkol habaru waddi ko windoɓe ɗereji kokka habaru gi ko tile mumen bayla dabare, amma noyi baylol dabare de enɗen yaati e waɗiro e sey kettinoɗen jabaki ki Abdoulaye Abdourahmane Amadou ardiɗo hawju ɗerol habaru wi'etegol ñame soir waɗani Olivier Asogba wi gam famtinde himɓe.
Cela est parti d'un constat.
Dow taykaki ɗum tuugi ɗum hi'i sembe mo WhatsApp e ko nandi titta woodi har ko darta kokkol habaruji dow ɗereji bindeteɗi burtine habaru hokki kaɗen du nder ko wonno da ɗum no limte ɗuɗeke ceede ko waɗa golle ɗereji habaru ɗin tawi du dow internet o kay ɗum ƴamay ceede ɗuɗɗe. Ɗum du saabi ko hannden min gartiri ɗerol habaru amin ngol indiragol ñame soir dow internet ton dow internet kannigol tawoyte internet o du hannden waddanimin ko yirna sanne sembinɗinimin du nder gaɗol golleji amin ko yirna hannden heeɓi sanne ɓurde wakkati min piyanno ɗerol habaru gol min
avec la presse écrite.
Asawe sappo lewru Oktobre tan duuɓi ujunaaje ɗiɗi e laso batu sappo e jeetata ɓu ñalaani ittaande nder leyɗe duuniyaaru ngam wartirde ɓolum taƴanol himɓe kiite barol waɗoyte. To garba Illo Almoctar ardiiɗo dental pelle durwi dooje ir taƴanol himɓe kiite ɗe en nden ni hanno ɓe kaaliri ɗum ni ko dewtere laamu leydi wi'i yaade deede e ko dewte kiite gonno mbiya gaɗe nder kiite leydi Niger ɗo en nden nani ko o wi'i Olivier Aksoba wi dow majum ngam famtinde himɓe.
No wi'ira nder dewtere kiite leydi nder ɗatol mum sappo e sappo e go'o wi no handi yonkiji ɓiɓɓe leydi deene handade itte nde ni ƴeewama dow kiite no woni no taƴi dow barol himɓe hano no ɗum woni iɗum waɗire nder kiite gonɗi no gaɗe nde ni no yiɗi dow himɓe taɓɓurdodire na durwide e mum nder leydi sayido kiite dow barol ittama kiite gon darne ko hana
irum.
Miccintinen himɓe duni ko hitaani hikke ɗe enɗen ton enɗen do so pelle jinganoji hakke himɓe leydi ɗe enɗen kawrota gan darude no waɗa ko duro en go waɗa sembe. Kenga alarba hannu min keɓiri habaru o enɗen ɗo radio leydi Faransi himɓe lasojo gon mbara nder hippitere gon waɗane ton enɗen takkol pisala leydi Burkina Faso nder endinore HCR hano fedde hawji no filla feroɓe loreji gon jeeyi adoy himɓe go enɗen no wartira wuroji mumen worɓe lasojo baraɓe ɓe du sengo kennaden ko bara amma debbo na sukaba goto noon ɓe min mayɓandum. Ɗo leydi Niger hanono himɓe gonno kalira ɗum ni himɓe no jaa wi'ude areɗe boni na mbiyen areɗe wakkati keɓanagal ñaame na nawtore yawti amma himɓen conire areɗe enɗen nder luuɓe luumotoɓe ɓe enɗen duni ko conna areɗe enɗen no baylan nder ko areɗe enɗen cooma non nane bayla wakkati keɓaɗo on enɗen gatta wakkati keso goɗon amma himɓe duni fa hande deƴƴe dow majjum no kala ƴoƴe ɗe enɗen fuu no burtina ɗe nani ko woɓɓe maɓɓe mbi Habibou Garba dow majjum ngam famtinde himɓe.
La rive qu'on voit
no yottata neɗɗo yiyata wakkati guineji ɗi mbittorake lewru ma tati miɗo yiya nimɓe coƴƴitittanaɗi nder butigaji muɗum wattude ɗi nder carton oji kesi
pour mettre dans un nouveau carton
ni to kulle ɗen wonno soomi kan wonno wayle gonga Allah eɗum nandi jamba ngam nawtortoɓe e kulle ɗen eɗum wawi waddani ɓe saɗarma farfi cellal ɓalli maɓɓe
sur la santé
mais ce que j'ai à leur dire
ɗi wawi waddande saɗorma harto darta cellal ɓalli himɓe fuudu wakkati koɗi ñamte bittiɗo ɓuuri
sur la santé des populations
c'est pour ça chaque fois
ɗum waɗi ko wakkati fuu nimɓe no gondi e iri ñaw ñawuji goɗɗi noonni tension e ko nandi e mum no hani du kadi gomnanti waɗa wiɗagol dow majjum to luumoɓe sarotoɓe ɓe aɗa andi moe connirta seni a sonniri jomu gatta maande maɗa se saɗorma heɓama aɗa andi to moe coɗɗa
attaqué.
Sarusi kawjiɗo filla ƴewtinaki laaɓal e cellal are ɗe enɗen ni harkodarta connonol himɓe are batuɗe ɗe enɗen wi'i ko laaɓi goɗon adama ngam heɓude mosolo majjum ɗo nder huɓere ñame hanono Hamidou Hassan ardiɗo bureau ƴewtinaki cellal laaɓal are ɗe enɗen haaliri ɗum no wodi duba jukkolgol himɓe jukketede ni woɓɓe nangama nder majjum nani ko wi Habibou Garba dow majjum ngam famtinde himɓe.
Miɗen ɗon gaɗa ƴewtinaki mum nder nokkuje ɗen fo ilijo min keeɓi wadde sigila dow lebbi 3 septembre octobre e novembre ndenne min puɗɗi yaade dow luuɓe ƴeewoyde mangajaji to ñamduji nde sete ɗon butigaji mawɗe kamɓe boulangeriji to duppeje watte ɗon ɗatto laamu capanɗe nayi e jeetati dow filla laaɓal haɗi luumaku are e wakkati mum witti e gaɗol muɗum ɗatol capanɗe jeego gol du jamray e mum ndenne ɗatti ɗiɗi ɗi neɗɗo fuu mo ɗowtinaki ɗi fuu laawol sariya no doggan dow mum woɓɓe so are ɗen wakkati mum wittake fuu nde maaro noon ɓe ittan ɗum ley sakuri no ettude ɗum wadde kiloji no sonniranimɓe kosan du noona ka noon min mbowi nanngude luumoɓe wonɓe no gaɗa ɗum hawtade e PJ min gommiɗen gadda gollal ngal
avec la PJ on a lancé la procédure.
Ɗo nder leydi Niger no wodi saroɓe goɗon suɓiɓe haalande sukaɓe mumen ɗemle feereje goɗon hano ɗemle e leyɗe yaasi go enɗen dina ɗemle kaliteɗe ɗo enɗen nder leydi meɗen ɗum ɗunide en daari no wawi waddude bayla goɗon wadda watta nder burnan sukaɓe ɓe enɗen bayla ka ɗunide en daari no wawi yaade yeeso haɓɓi koye sukaɓe ɓe enɗen hanano Ibrahima Bagna jon andal do fina tawa e burnan caka himɓe haalirani ɗum salamatu kadiri gam famtinde himɓe.
Saroɓe gon kalantana sukaɓe mumen ɗemle leyɗe yaasi ɓe gi'a ko ɗeɓe ekkitiɓe ɗemle ɗen ɗon no wawi nafiɓe gaɗa ɗemgal innira e maɓɓe amma nde ni ƴeewama suka on wawta jogi tawangal mum ngam no heɓo sukaɓe boppoɓe haala mumen nanga janana hano jon misali nder leydi Niger a heɓam ɓaleji gon ko saroɓe ɓen kalantana sukaɓe mumen ɗemgal faransire ibe miija ko pinol gonno no wadan ko watta suka on hokkata demgal mun derja de ewama do suka on he demgal gal o yeccitogal kan famirte he lenyol gol o duwi
groupe ethnique ko la partie l'enfant
he banna no gonda ko en habaruji on
subhanallah bannira warjoda halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coylumo de lore faba faba don nemmi rebi didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge de lenyol e himbe ko reere
inna lillahi kunne o wela banon nanul
hannan nemmi da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nannon bannirawo sede en kawdiri ko e meden en tokki laabi jo'inaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tan non ketten kisin imma mago
inara yenya fu na tawaymo imma waya manyamata mayahata gollen
dun do yo anninore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
nyaw coronavirus era unni de en dari waddi sador maji sanne watti har ko darta hawju politique kam fu e lumaku der leede duniyaru dundu ni fa hande de en dari har dinaji dundu nyawgu en den era mum waddi sador maji kulal kam fu era budirde caka himbe watti der berde dinan ko be en den nyawgu du fa hande de en dari beedi sembe ko watta himbe balludira caka mum en do der leede Niger julbe e tukube almasihu kan en du filla o en den memi dum en sanne se kettino den ko Musa Hassan Siriani en do majjon ko firta e fulfulde
Lady Niger joddini labi dena ku ko hisinta himbe nyaw coronavirus no leede duniyaru fu joddini dun hano mabbol keri e kadol hawrindeji to himbe kawrata e gattol hakkune de lawol gol to himbe rewata Alla kandu mabbama hano jululde e eglise en lawol lamugu gomnati leede Niger joddini labi joddinardi di wawta memi e dewol dina gol himbe gatta no pasteur Saba Bachiri fantini
ce qui a été positif
ko buri wadde lemun nimbe dina almasifu be ekintinama no deutere dina almasifu jangi girte nder koreji kambe gondinde dina e hunde fu ko woni do ardangal babbaade ko wadai nder mun taw woni rafi hawrude jula nokko gotu ton nyaw coronavirus waroy neddo hulde mayde kan wadi komin beedi gondinde njomi rawo amin e yaadu yeso nder mun ittude filla kulal leberde am miden kani hinnade wakkati fu e nyaw coronavirus on ngudon
virus circule toujours
Far bangere professeur Touré Aboubakar goto der himbe fedde mawne hawjine e dina al-islamagal leydi Niger o wi nyaw coronavirus no der jarabaaji di himbe gadante denne al-islam gondindo Allah fu no handi yordoro emun hota emun do
le musulman doit croire
Al-Islame hanana gondina Allah ko wari emun fu nde ko boni non nde ko wodi non denne nyaw coronavirus e mo hani gondinede hunde non ko wari amma eden kani sigilanade hunde fu ko wawi bonnude adunaru Allah no wanyi dum gan nde cellal bandu hewayi dewal Allah wattake dum wadi ko nyaw coronavirus o Al-Islame fu no hani faman de am no kuje to jamaaje kawrata kewde misali Makka Madina en dum mabbi dum hunde non ko nimbe kani hakkilade emum wodi du nyaw ngu tan waddi faddu ndedi har yaadu yeso adunaru ndene de kani jamre en majjun ko dum gongana
on doit accepter
ba ko ni nyaw gu no adi hakkiloji memi dina himbe del leddi Niger daabo nyaw coronavirus no wawi beedango himbe imanaku
Bandiraɓe tinibe habaruji studio kala ngudo yotere meden ko wadi handen do sador maji e kulal gal nyaw coronavirus waddi watti der berde himbe kokkol habaruji meden timmata semi assalamu alaikum
studio kala ngudo nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy ene
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
asawe alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yadu leydi niger